kiza kubutunga kiza yari yari yemeje ku kuvuga wazatumwa hose asabwa kujya kubwiriza gukirwa cyari mukiraga icyo gihe se gahinga yemwe yahuye n'ingorane yagombaga kwambuka mu gato bageraho hakurya ariko wa mugabo bagenzi yari umuntu utinyamazi segahinga yagira kukoba segahinga ntiyari azi koga yewe segahinga yabonaga nubwo yagiye kera niko uwo munsi umuteye ubwoba segahinga yabonaga ko noneho ibye birangiye yamanutse n'umusare baragenda bagera ku mazi yahawe amabwiriza ko mu gato agomba kwitonda akicara atanyeganyega ko kandi nta kujarajara baricara bafata urugendo segahinga shobewe barambuka bigiye imbere bahura n'umuhengeri kuvuga ibibazo birafuku wambutsaga wa mumazi urebe segahinga mu gato umuyaga umukozi danino yabonaga agiye gupfa niwe wari wahegetse ubwato atuma umusaraba mu mazi kubw'amahirwe yari azi koga yaroze aragaruka yo yabwirije ubutumwa kuri uwo musozi maze benshi bakira Yesu umwami n'umukiza wabo yamwambukije ikiyaga ni nayo yamukoresheje Imana yacu igira gahunda yumva bayikorera ibanga ryamukijije amazi ujyanirimwe gusa yarashikamya guma mu bwata sabijuru gutabara tubwiye se dukoze danino kumbira abane bigeragezwa nshuti yange gumamo shira ubwoba Yesu ni byose ube muri wabe muri wowe haranira kuba muri Yesu bona amahoro masa yanjye kuba muri Yesu iyo nzira imwe gusa yaturokore imihengeri muri rujya n'uturimo niba wumva uri muri Yesu komera kwibanga nshuti yanjye gumamo mu bibazo ukubembe ibigeragezo n'ibyisubemo